Yeah. There's a new era. I'm doing this song for the listeners out there.
Yeah.
But I'ma kill it with my neck. I'm talking to you on a trap.
And you.
Some beat.
And you.
Bonga wena baba tiko somahla Ngako konke ongenzele kona ngisaphila Baninga balibonanga liphuma lanamuhla Lomhlaba esiphila kuwo sogqwela inkohlakalo Ingane ezincane seyibhema idakamizwa Mawuthi uyakhusa bathi wena bo ubani Ubaba nomama bekho la ngikhona manje Ubani okuthume ukuthi uzobhekana nathi Ngokusabonye ilanga uzobathola emakhoneni Umzala kasakhuzi ngoba inhlonipho ayisekho Ngisho nobaba ngafakaza emazulwini Ngoba khona abakhalayo awu nabafelokazi Amanza wasekho nezindlela sigcwele igazi Lo mhlaba uyahlaba akusekho ukuthula Kanti kuyoze kube nini sibulalana sodwa Bengicela intethelelo ngako konke engikwenzile Izono zami zonke ngizibeka phambi kwakho Ngoba uwena omkhulukazi awu nami ngiyafakaza Akuyona incwadi engcwele phethwe uwe Mdali ngiyakhala ngaso sonke isikhathi Awu cela intethelelo baba Abanye abazi Sidlule ebunzimeni Kodwa kuzolonga Kosi uwena omkhulisile, uwena omfundisile Wangibonisa indlela okumele ngiphile ngayo Bengihlupha emphakathini, ngikhuza ngingakhuzeki Wangikhipha ebumnyameni, wangifaka ekukhanyeni Ukuze ngenze amabandla wakho ahlangane Kodwa sifikile le city esikhulu Esichitha imizi yawo wonke umuntu Bonke abadala bayakhala ngaye Ha, kodwa ngizonza ngcono this time Ngiyazi ukuthi ithemba ngilahlanga Never lose hope, hope I'm talking about four corners, where I've been. Niggas, I've been talking to those walls in these four corners. But God, save me out there.
Yeah.
And I came up. Let's never lose hope, homes. Keep us going all the time. Respect!